zara mase yele murashaka kumunyaka yanziritsa mwichupa umutaka ndavivuga arakomeza ranchuka umuhungu ndashutika nakomeje mucenga cenga 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 rashona nakomeje mureba reba 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 ribura
niba yarando zara mase niba yarafasha rakaze umutima ugukunda ni wagukwa niba yarando zara mase
Janjana oro eh Ungana mwizu mama oro Baby 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 chikati chivatsigira uwao ndakugurira kayogura binurebawo Yanziritsa mwichupa umutaka ndavivuga arakomeza ranchuka umuhungu ndashutika nakomeje mucenga cenga 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 rashona nakomeje mureba reba 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 ribura
niba yarando zara mase niba yarafasha rakaze umutima ugukunda ni wagukwa niba yarando zara mase